Ky'ekitongole ekya International Conference on the Great Lakes Region kyongedde okunyitiza kaweefube ow'okuteeka ensonga y'endwadde ez'obwongo mu nteekateeka ez'okuzimba emirembe nga kigamba nti abantu bangi abanyigirizibwa mu bwongo olw'entalo ezimaze akabanga mu mawanga agaitolodde ennyanja ennene nga ne Uganda mugitwalidde ng'ekitundu ku nteekateeka zino bano bategese ensinkano ya nnaku bbiri eyabakwatibwako okuva mu mawanga 12 okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okwongera okuzimba ensonga y'emirembe ezingiramu n'okulwanyisa endwadde ez'obwongo mu kaweefube owa gavumenti ne mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo olw'entalo ezimaze emyaka n'ebisibo mu mawanga agamu abantu bangi gye bwekomekkereza nga bali mu kubutaabutana n'abandi nga bafuuse babudami abalala ne batyoboolebwa ekibakosezza mu bwongo nga beetaaga okuyambibwa amyuka omuwandiisi w'omukago guno ambasada Yasir Ibrahim Al Muhammad ategeezezza nti okukola ku kusoomooza okuva ku ndwadde ez'obwongo okuyita mu kubudaabudaawo abatawaanyisibwa kyankizo mu kuzimba emirembe mu kitundu kino babadde ayogerako eri abeetabye mu nsinkano eno ku Nomo Hotel esangibwa e Nakasero mu Kampala. Kaakati ate ye akulira ekitongole ekikwata ku butebenkevu obw'amawanga ag'omuliraano mu minisitule y'ensonga z'ebunaayira ambasada Edith Namutebi Nsubuga agamba kyetaagisa okugatta amaanyi mu kutuuka ku mirembe egya nnamaddala kw'ossa n'okuginyweza.